Yo, Dodo Baya, K.A. say Dodo, Nick on a Bebeku, Nick on a Disney, Nick on a Washington. Yeah, 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 come on. Come on.
Chumba, where we chumba, maybe the chumba. It's a Babylon system we have a good name. Me in the chumba. We're in the chumba. Me in the chumba. It's a Babylon system we
have a good name. Nilisaliwa kusema, nilisaliwa kuimba. Mziki sasa mchafu, simanishi mziki, mziki na wasani. Ni mameneja uchafu, wasio na utakatifu. Sela zao chafu, zisizo na ubunifu. Macho yao mwi 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 kwenye salafu. Niseme nini mimbishu na nichua. Inyote ya kupenda na mziki na ujua. Toka kitambo.
Mimi ni chumba. Wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have opened. Mimi ni chumba. Wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have opened.
It seems a hand to say the business seems so simple, and the fools them get confused with what they see we do. We can't tell the things we do. The weak will die and the strong will survive. Can't fool around with me. Cannot fool around with the business.
Mimi ni chumba. Wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have opened. Mimi ni chumba. Wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have opened.
Sete chiki na plama. Mna yomba mtu fulani. Sete figures ku fulani. Mna mtuna na potea. Mamba bado na songa na kenge wana potea. We, K.I.U. Sema ongopa chochocho na chochaka. Lakini when you kill me, imagine taku kata.
It's a bird insect.
Mimi ni chumba.
I'm gonna miss you, Jamie.
Wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have opened. Mimi ni chumba. Wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have
opened. Dance on with the meat and all for deal. The whole of them Babylon, them no say them no real. First midnight it come next just to feel. A whole taste bad man on your knees you are can heal. Jolt on your tail like a crazy caterpillar. The whole of the police be dead, they can me like the killer. What you know about can't bombs us in Sibinia. The whole world gone crazy because them never in ya.
I know you know we all get high. It don't matter what the fools them say. Hennessy, Bacardi, Selassie, I tease. That is the system we operate with. I know you know we all get high. The operation system alone. Hennessy, Bacardi, Selassie, I tease. That is.
Mimi ni chumba. Wewe ni chumba. Mimi ni chumba. It's a Babylon system we have opened. Mimi ni chumba. Wewe ni chumba. Mimi ni chumba.
Yo.
It's a Babylon system we have
opened. Dudu Baya, Zedudu. Mimi ni chumba. Uwezi kusingirana nami. Uwezi kusimama nami. Mtoto mama, mtoto kuiga. Hip hop. Mnaiga. Mnapakana. Amwaremishi jamii. Mnangangania hip hop.
Nilizaliwa na hip hop. It's a bird insect.